Genie X66.
True way. Doto zangu toka zamani kupata mtu kama we, nilale lale kifuani, kichwani anitawale.
Pasamis, DJ Pasamis, this is DJ Pasamis, the blaze, the fire.
True. Je. Pasage.
Pasami.
Lina vana, lina taiti. Sijawahi pata penzi la hivi. Hii kitu kutoka siyo raisi. Hata kuzama pia siyo raisi. Na hisi nimekolea sana. Kuli hivi siyo kawaida. Mana we ujiaji ya mwanya. Umeniteka, umeniba. Doto zangu toka zamani kupata mtu kama we, nilale lale kifuani, kichwani anitawale. Doto zangu toka zamani kupata mtu kama we, hata inipa burudani hivi. Oh baby honey, nasikia baridi mimi. Oh baby honey, nasikia baridi mimi. Oh baby honey, nasikia baridi mimi. Oh baby honey, nasikia baridi mimi.
Nipende sana mina taka wale. Orfengo gumbu tunia na chawa mune. Tupendane yani mpaka wale. Wanosubiri tuwachane wachunde. Acha wakae vikao, wamalize waganga. Yana washinda ya kwao, waone kama waganga. Oh, oh. Hatulia tula ni kwao, unawaponza uganga. Oh. Uone tasura zao paya pa. Wana nitaka miswataki na kutaka wewe tu. Wakinifata na kimbia na kufata wewe tu. Asa ukitaka minili amua wewe tu. Ama nitoke dharani niseme I love you.
Sitamani tena na kusi ulilinde penzi mwenzako nimenogewa. Hoitabani na ata nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari. Kukupenda ni wajibu, nisiulizwe maswali. Baby nipe taratibu uo utamu asali. Kukupenda ni wajibu, nisiulizwe no no. Kwa kontra ngangana,
tangangana na we.
Kwa kontra ngangana,
tangangana na we.
Kwa kontra ngangana tu,
tangangana na we.
Kwa kontra ngangana,
tangangana na we.
You make me lose my mind. You give me something, poco loco. Come, baby, spend my money. I feel I'm deep in love because I got you, my love. If I offend you, it's in my vibe. I will come back, apologize. Baby, call you sweetie, honey. Poco anguwa uhagika. Uni utamu gani. Weza kumeni shika. Baby, call you sweetie, honey.
Mbalatisha moyo wangu wakila kitu my baby. Si unajua moyo wangu ngumu kupenda watu wengi. Ukinigusa mbalatisha moyo wangu. Mbalatisha moyo wangu. Mbalatisha moyo wangu wakila kitu my baby.
Si unajua
moyo wangu
DJ Basami.
Ngumu kupenda watu wengi. Ukinigusa I like it. Ukinitomasa papa, I like it so my love. Let me call you sweetie honey. Wakwangua uwakika. Uni utamu gani. Mweza kumenishika. Let me call you sweetie honey. Wakwangua uwakika. Utamu baka ndani. Muda wote vurumai.
Baby let's go far away. Far away. Baby far away. Go far away, far away, baby, far away, far away, oh, far away, far away, baby, far away.
Nyumani huba, nende nikoroga akili huba. Hata nikifumba, nikifumbu wanaona huba. Umejua kunifunza mapenzi, sifa zote za kutalio. Wako sisemi, sihemi. Siki mbina sinambio. Yana mwagi kama penzi. Akuma zenu sijiwezi. Chana kupe nyota mwezi. Akuma zenu sijiwezi.
Yanachosha yanafujara. Nafsi yangu inasema bora nimpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily. Mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha no. Uchungu wa kulia daily. Mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha no. Mwenzako mi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, yalinitupa, nimefufuka yeah. Mi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, nimefufuka
kabisa kusuwezi kwa milika. Nikupe nini my love.
Na Mungu ka oh my sad. mapenzi matamu so kifani, mapenzi yamenikula dia.
Nahisi raha nikiwa nawe, nani mwingine kaso wewe. Oh baby,
cause you want it now, okay?
It is sure.
I wanna be the only one that you call it darling. Oh, what a man got to do to call you my lady? Oh, for a million years I could do that. When you move, move, I like it, baby. The way you
nimepaga wa hamjui ikilo mara ananifanya silali na muwaza yeye tu anaiweka roho yangu juu anaototo sema uzuri ananipaga asali mina ilama tu na penzi letu ni kama suma laulizi kama suma hata akinuna bado napendeza mchumba mkimuona ananichuna nione huruma chaptu ni wana mtu kutu yake chuma basi mwambie ninampenda sawa 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 mwambie ninampenda yes sawa right sawa sawa
mama
wala wana sh-
Yo, yo, ati nini?
This is Hendrick Sam.
Twende.
Halo, halo, nimekuja na tangazo.
Ati.
Muone ni kwa macho. Ameifunga milango. Ya roho yangu mama. Gala wana shu. More again.
Pasasami. DJ Pasami.
Wapi wale wakompa. Twende, twende.
Halo, nimekuja na tangazo.
Ati nini?
Muone ni kwa macho. Ameifunga milango ya roho yangu mama.
Ndio ile masambaya. Ati nini?
Unawa finish kumalo.
Ati.
Unawana show you up, show you up.
Ati twende.
Unawa finish
kumalo. Twende.
Roho zimegongana. Ini ajali ya mapenzi. Si tulisha pendana. Anani enzi na muenzi.
Ati. Ati.
Alivyo umika mashala.
Twende.
Katoto kanyuta yani star.
I must pull up this one. Lazima nirudie hii. Ati nini? Call about some savara. Twende, twende, twende.
Hello, hello, nimekuja na tanga.
1, 2.
Muone ni kwa.
Ati nini?
Ameifunga mi.
Wale wa kompa.
Ya roho yangu.
Prepare to do the dance, you know.
Show you up, show you up.
Ati I wanna show you up.
Unawa finish.
Kumalo.
I wanna show you up.
Twende, 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 twende.
Unawa finish kumalo. No, no, no. Roho zimegongana. Ini ajali ya mapenzi. Si tulisha pendana. Anani enzi na muenzi. Alivyo umika mashala. Katoto kenyuta yani star. Kanaleta mwangaza. Staki kupoteza magita. Uwachani ringi ya dunia. Halo, halo, nimekuja na tangazo. Muone ni kwa macho. Ameifunga milango. Ya roho yangu mama. Gala wana show you up. Show you up, show you up. Unawa finish kumalo. Yala wana show you up, show you up, show you up. Unawa finish kumalo. Mapenzi yameja kwa hewa. Zima tana upunguze esi. Ni nani aliye kukera? Anaishi wapi ni mtumie jeshi? Ni hapa sitapenda tena. Lakini leo nafungua kesi. Songea karibu upesi. Benzi.
Wa Kenya. Mko wapi?
Hakuna.
Mko wapi? Twende, twende, twende. Twende, twende, twende.
Moyo wangu sinyoni.
Ati nini? Twende, twende.
0 cm. Hakuna kilomita.
Kwa mandugu zangu za Tanzania. Kwa mandugu wangu wa Tanzania.
Halo, halo, nimekuja na tanga.
Ati nini?
Muone ni kwa mba.
Twende, twende.
Ameifunga.
Leo niko ndani ya bongo.
Ya roho yangu mama.
Solabo sambongo.
Show you up.
Ati nini?
Unawa finish kumalo.
Twende, 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 twende.
Show you up, show you up, show you up.
Twende, twende,
kumalo.
Twende, twende. Wacha tuingie Tanzania. It's all about some kompa right now. Sababu ni kompa. Give me some competition. Let's go. Twende, twende.
Kiboko yangu.
Ati, ati.
Ejo bagu nishika.
Twende.
Kupenzi bile bile. Lako yani washeni mwe. Shaku
Ati nini?
Pokea,
pokea
zawadi,
zawadi
ya upendo wangu,
ya upendo wangu.
Ushaipewa zawadi ama unaitwa zawadi?
Pokea, zawadi.
Pokea, pokea zawadi yangu kwenu, si mnajua ni mix. Twende, twende, twende.
Masheri, miunji ya baridi we nikomea. Miuka makini, mato yangu ye mungu na hufumbari. Zidishezana, bawe huu nilisijiliki. Kazana, kama mapenzi pilipili. Lako lale washa ina kutwe. Shabu pamojo na mwili.
Pasami, uwe DJ Pasami
chukwe. Situfunge muziki, nikonyeshe jinsi ninavyocheza. Mina maposta mimi, maposta.
This is DJ Pasami, the blaze, fire.
Maposta mimi, maposta mimi, mina maposta mimi, maposta mimi, mina maposta mimi, mina maposta mimi, mina maposta mimi, maposta mimi, mina maposta mimi, maposta mimi, mina maposta mimi.
Baba,
pindi ukicheka we, moyo unanitabasamu. Uwa mwenye kujisi mororo. Ila ukilia we, hata kula na kosa hamu. Uwa mwenye kujisi ndororo. Ukiwa karibu na mie, najiona bora. Lakini ukiwa mbali baby, baridi linachoma. Uwepo wako we na mie, umetia fora. Kitari dali nikitaka kupona, hey, hey, hey. Unaniweza weza. Unaniweza weza. Unaniweza weza.
Tururu tururu.
Unaniweza weza.
Imagine uko jangwani umepotea. Mchana juani unatembea.
Pasami, DJ Pasami. Pasami, DJ Pasami.
Kwa kushusha mzigo na kwelebe. Upata fadhari pole na safari. That's what you need to me. Yote tisa ila kumi. Umeruyesha mana ya upendo. Sikuwa maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho. Pewa tutolea gimacho. Siku nikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Ah baby, before I close my eyes, mina mumba mungu wa kuline na kusimamie. Wendo pata wangu mie. Eti squeezy bipi mbona sikusiki tena. Sikusiki ukilie, sikusiki ukisema. Nipo bize na buja mani nimeshe sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Tau beba. Tau beba. Tau beba.
This is Tom Play Webster, you go insane. Napewa nini masikio, you don't listen.
Alakuwa kondo lango maini. Yama nilikuwa tipsi, ulimwagika pisi. Maradhi peke ndo yange fichwa. Uzuri wako minija kwa kichwa. Ikazi kumbuka ipsi, unafunga tangata lipsi. I know that you miss me. Why don't you come and kiss me, my baby?
umetawala nchi kavu, umetanda angani, unanipa mitihani, natokea nchi ya gani? Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani, uko venjani, uko moyoni, umejaja ndani, matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani, bozi zako da, ile sura ya furaha. You're my friend, you're my lover, you're my superstar. Mashindwa, mashindwa kulala last night, kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not new arrived. Kona mtu mzima ndaniye ujue vitu ziko tight.
Ata iwe mapenzi yamekwisha, kumbuka kuna tuma mwenyewe, yeah. Vipigo na vichinjo sivipati tena poko. You know I want you in my life, sito boy bila wewe. See you wanted my number, na mimi kakupea. Sawa sawa, namba nijue kama ninakosea. Sawa sawa, mapenzi wanasemaga kikohozi, nikikuona hadi naishiwa pozi. Siwezi kupenda tena mabitozi, I want a gentleman. Where I'm happy, oh I'm happy, yes I'll marry you. Tena wenzenu I'm happy, yes I'll marry you. I just wanna love you, love you. Can I be your baby, won't you? To want to be, I want you to be the one to save me like a superman. Cause I'm a superwoman.
Basami, DJ Basami.
Oh God, I want to see you uleta, ikupeleke out uleta. Cause there's something about you, I can feel it in my bones. Fikra zangu zipo mbali na wewe. Tatizo mama, kiburi chako kinakuzuia. Na mimi hapa, kiburi changu kinanizuia. Basi punguza mapozi yako. Ona tunapoteza muda bwana we. Oh, I just wanna love you, love you. Can I be your man? I want you to want me, babe. I just wanna be there.
Kama ni kai,
oh babe,
umeliwasha,
umeliwaka,
nani kushwai,
yeah, yeah.
Ukiwa kano sina mashaka, yeah.
Vile vitu kwa vya chumani, viuni na ubani, vanilla tsunami, adina sima kunani. Ini baridi kali ya matoto, yani kwenye raha na msoto. Mtabaki mina wewe, tabaki mina wewe. Iwe kwenye gari ya mkongoko, yani we kulia mikushoto. Tabaki mina wewe, tabaki mina wewe.
Ya mapenzi, ya na wewe, na wenyewe nosisi, nosisi.
Ya
mapenzi, ya na wewe, na wenyewe nosisi, nosisi.
Hivi bado una hasira, bado unanichukia, bado una kinyongo. Moyo wako ulishazira, bado unaninunia, hivi bado una usongo. Tusema bora tuachane, ndo kauli inaniuma. Kila nikikumbuka sitafutane, sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa sira, naona na juu tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefute, sipendi tuchukiane. Naugua kila nikikumbuka zamani. Najua tuko ni ngumu, haiwezekani, ila we
Shukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia na kila sababu kujivunia yeah. Yani kila kona umetimia, napenda manuka tukinukia, ukinigusa ndo nazimia yeah. Yani kama ndege na wanae tuogele na tupae kwenye kiota tukakae minawe uje ni kubebe wa shangae mwenye uchungu wa kazae tukicheza kuche kuche na hotae minawe unakula bia wala unafido chuchuza kunitoa majicho hata uvegunia bado uko simple unapendeza shepu sinia kiuno kijiko chumani wanipa madiko diko kifungua toki ya nini mafuriko meniweza kuma baby team. Baby, te amo. Te amo. Na. Si unitoke hata mara moja, akili ni mwangu. Oh, mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuogota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia wewe.
take you pembe. I go follow you a role. To make you happy and cool. And you are missing a hello. Ila nikiwa na wewe na juna taji baby unajua.
Zidi poza na kiss. Haya baby, izo nyama nyama za kongeza na chips. Kiuno laini bila ya grease. Wakitusumbua watu ita police. Mana wapendi. Unajua misi na hela. Ila nikiwa na wewe najiona tajiri ah. Baby unajua misi na hela. Ila nikiwa na wewe na feel na elea juu juu, na ba juu juu, na elea juu juu, na ba juu. Na feel na elea juu juu, na ba juu juu, na elea juu juu, na ba juu.
Yes, I call you baby.
Safari ya mpenzi meli inapomwananga tu inageuka feri mtongo Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so little.
Kutamaza mda mfupi ni bado melitosa. Kawekeza mda mgi umebure na jichosha. Lelewe tulodinga kwa juhudi umebomoa. Zile ndoto na mipongo ya kufunga ndoa. Unipapela subiri lipone.
Baby, baby, wake a tick. Cause my little cafe like a body petit. Rose my baby, baby, wake a tick.
Take it, my call. Take it, my call. Oh, baby, just take it, my call. Take it, my call.
Take it, my call. Take it, my call. Oh, baby, just take it, my call. Take it, my call.
I miss you.
This is DJ Pasami's The Blaze and Fire.
Kumpata surprise, yani kweli Mungu umenibariki. Mimi umenibariki na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki. Baka sasa penzi liko lit moto kiukweli. Yani kama nimeokota dodo chini ya mbera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo wa peke yangu huyu, wa peke yangu huyu, wa peke yangu, wa peke yangu jamani, wa peke yangu huyu, wa peke yangu huyu, wa peke yangu, wa peke yangu.
You sweet like a pipi mama, I can fight, I can kill someone for you, because I'm in a danger zone. Oh no, this feeling, feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life with you is so brighter. Nakupenda sana, you know that I'll die for you. Oh sweet heart, life with you is so sweeter. Nakupenda sana, you know that. Nakupenda sana, you know that. Yeah. Now how can I keep you to need me? Oh my love, bando mana tamana zizuvima. Oh my love, natupa ma elfu kwa ma mia in this world. Ile we pekeli we kuchagua. I swear to God, na umebarikiwa utu na utulivu. Umebarikiwa utu na utulivu. Licha yopule na utulivu utu na utulivu.
Zenye maneno kushawishi moyo, yale kutenda mapenzi kuyakurupukia tena siwezi. Ila we nitoe wai, usioni na kuringia. Nayongopa mapenzi, mapenzi hayakamilika. Mapenzi ni maridhiano, imani na nia. Mapenzi ni mawasiliano, na mina maswali mengi wako. Kilicho kutenganisha na ex wako, sisemo na nipenda na ujemanisha. Hivi menipende ani, sema menipende ani, sema basi menipende ani, sema menipende ani.
Cherry my night, baby don't leave me on the tight. Our love is so bright, ever since we did unite. Once I have I cannot undo, anything you want just let me tie you. That's why I call you my boo. Bad man so you give me juju. Your body they killing me sweetie, my energizer. I can be your somebody, I can be your driver. I can be your somebody, I can be your fertilizer.
Baby, my life, sijui ya nini.
ni mita mba sekete.
Ukichekidea mbunya perepe, unataka tupu mba sekete.
Baby, kitangi, kitangi, kitangi. Niwe my love, my love, my love.
Baby, na hanya, hanya, hanya. You're not my love, na hanya, hanya.
Oh, baby, my heart, the bleed,
oh. You're such a liar, show me the blood, oh.
Kidunga kete lafi na mechini unanimaliza. Ukifunga dera unanimaliza. Michezo chumbani oi nakufa unanimaliza. Oh mama, wewe ni my sugar sukari. Ulivozidi utamu nikuite asali. That's why I love you personally. This love you give me so magical. That's why I love you so badly.
Pasamis, DJ Pasamis. This is DJ Pasamis, the blaze and fire.
Don't understand this feeling, but I'm loving the feeling.
Will you pause it?
This love is personal. That's why I love you personally. This love you give me so magical. That's why I love you so badly. My heart speed a Mikato. Can you drive me just like a moto? My heart speed a Mikato. Hop in my moto. My heart speed a Mikato. Can you drive me just like a moto? My heart speed a Mikato. Hop in my moto. Can we dance to?
Makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao. Na haini pishida riziki ya watoi wao. Ex wangu wanatamani ni achiki. Nifubaya niishe ni dhaliliki. Adui zangu wanatamani waniziki. Niwe choka mbaya na mwisho ni filisi.
Atuwa sila mabosi. Sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi. Tunalindwa na sabuni peke. Tena wanafosi. Kutuona tunalosi. Wanatumbea mikosi. I'm
wema mimi hawauni yao. Hao 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 hao, wakiomba mabaya yanarudi kwao. Hao 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 hao, wananisema mimi hawauni yao. Hao 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 hao, wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Hatuwagizwi na mabosi, sisi wenyewe mabosi. Wanatubea mikosi, tunalipwa na sabuni peke. Tena wanafosi, kutuona tuna bosi. Wanatubea mikosi, tunalipwa na sabuni peke.
Ati yo yo yo, twende twende twende, let's go. Leo it's all about some bongo, right?
Niki wanafiki tunaishi nao. Twende chuki tada labda tunaishi kwa wanashindwa kuris nyumba.
Remember I go by the name DJ Pasamis.
X1 kwa natamani ni achiti.
Ati
nifubai niishe ni dhariri.
Twende
adui zangu wanatamani.
Make sure you subscribe manze. Subscribe. And if you're watching from a different platform, head over to YouTube, search DJ Pasamis. Alafu ufinye hiyo subscribe, sindio? Ati nini? Twende, twende, twende. Let's go, twende, twende.
Hau, 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 hau. Wana nisema mimi hawa uni yao. Hau, 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 hau. Wakiomba mabaya yanarudi kwao. Hau, 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 hau. Wana nisema mimi hawa uni yao. Hau, 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 hau. Wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Tulianza zamani Bugana tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani utoto ujana kugombana kupatana na yeye. Akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazima mi kwa kenyanganyanga. Nikimona joto maja shokulona na data mazima mi mtoto wa mama. Yananoga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mimoyo wangu ti 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 ti. Wali mwangu wa wapendi washo semaga mendi. Eti naweza kukuchiti, kukuchiti.
Ah, my totori, oh totori, totori.
Minamo, ukonyuma yaliyo moyamo. Hey, binti wa magamo. Come closer na give me some more. Kama tunda lilimshinda Adam wakashindwa kuvumilia. Sa kwa nini tuitane binamu nina nyongo itakumbukia.
Ulimi ukipitiliza, unanimaliza. Mwenzako bado najuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza.
Moyo mezama kwake bila yeye shwezi toboa. Mindo fundi wara azake na tuangana kukoboa.
Alinikumbatia, mkono wakushoto kunyigia. Zika nipanda hisia, tanilipo chuchumia. Maji ya katoka ameloa, ameloa, ameloa na mbua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mbua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mbua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mbua.
Yo, 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 yo. Atini, twende. Alafu tukiongelea maji manze, I have my best waters here. Nikona maji yangu hapa safi sana. Inito best gin. Ati nini? This is the best gin manze. Literally the best gin. Na kama una doubt, enda ubaitua kaka kuota manze. Kapige, alafu nishoka kesho utakuwa na hangover. Kama we ni tanka, nunua mzinga. Piga nusu, drink responsibly. Make sure you tag me manze on those videos mukipiga sherehe na best yenu sindio. You never know, one day I might surprise you with a lot of gifts manze from best jeans sindio. Twende twende amelo twende amelo imagine tu twende 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 ati nini amelo 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 na mvua amelo Abeloa, amenyeshe wanambua.
BD50.
Sujao, sujao.
Can you be my commando?
Commando.
I wanna be your sujao.
Sujao, sujao.
Anything I'll do for you. So let me give my number, oh.
Number, oh, number, oh.
Can you be my commando?
Commando.
Zaku moyo wangu mwepesi. Usije kanibwaga eti. Mwisho kanipa stressi. Ah. Hali yangu mya bajeti. Usije kaniweka benchi. Kanimaliza. Utanimaliza. Oh, I wanna be your soldier, oh. Anything I'll do for you. So let me give my number, oh. Can you be my commando?
Liwalo na liwe, leo namtangaza. Sitaki nishauriwe, eh namtangaza. Huyo hapa huyo, nampenda. Huyo hapa huyo, ananipenda. Sijaro kwa ndugu yenu, ni mapenzi na yopatiwa. Mwana kanipa kisavu, kipapatilo nyama ya njiwa. Huyo hapa huyo, nampenda. Huyo hapa huyo, ananipenda.
Sheba, 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 sheba.
Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Ah, wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapa tapa. Ah, mina wepaka kiyama tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi fitina. Wapike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho, nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani, hodari,
hodari wa mapenzi.
Tundu kitandani, hodari,
hodari wa mapenzi.
Niko tumuli bebe, kama maji kwa mtungi.
Sasami, DJ Pasami, this is DJ Pasami. The blaze and fire.
Nibandike, nigande kagundi. Makuli bebe, nilisha nishibe kitu.
This is DJ Pasami's The Blaze and Fire.
Kazoea vyote kazoea mpaka kazoea. Kabobea kote kabobea mpaka kabobea tena. Kaloea kote. yote nalowea mpaka nalowea. Inakolea yote nakolea tamu kukolea tena. Nipo katikati nazungukwa na upendo. Sana tokea wapi kaziba kote ajacha pengo. Wanafikaga wapi peku bila sendo. Fike sangati yote tembea kwa wako mwendo.
Yo, alafu kuna wale wananizoea. Una watch video hadi hapa na mje subscribe. Kindly subscribe manze. That has been my time. I'm out. Oh.
Pasamis, DJ Pasamis. This is DJ Pasamis, the blaze and fire.